dowladda Shiinaha ayaa ballanqaaday inay sii wadayso taageerada dowladda Kenya iyo kuwa Afrikaba ay ka siinayso arrimaha nabadgelyada, kor u qaadista horumarka dhaqaalaha qaaradda Afrika. Safiirka Shiinaha u fadhiya dalka Kenya, Liu Shiwava, oo ka hadlayay magaalada Nairobi, ayaa sheegay in tiro ka tirsan dalalka Afrika ay wajahayaan caqabado badan sida rabshadaha, siyaasadda qalifsan, iyo kororka falalka xagjirka oo sababay in xaaladda nabadgelyo ay noqoto mid aan la isku halayn karin. Mr. Liu Shiwava ayaa shaaca ka qaaday in dadaal dheeraad ay ku bixin doonaan sidii Kenya ay ugu shaqayn lahayd sugidda ammaankeeda iyo kamira dhalinta dagaalka ay kula jirta kooxaha argagixisada, sida uu hadalka u dhigay safiirka Shiinaha u fadhiya Kenya. Dowlad ama hal qaarad keliya ma joogi karto isku filnaasho, laakiin iskaalmeynta ayaa lagu gaari karaa horumarka la hiigsanayo, ayuu Mr. Liu sheegay, isagoona dhanka kale beesha caalamka ugu baaqay inay ka gacansiiyaan qaaradda Afrika sidii dhibaatadooda iyaga xal ay ugu gaari lahaayeen. Ugu dambeyntii, safiirka Shiinaha u fadhiya Kenya ayaa farta ku goday in Kenya ay la daala dhacayso falalka dhannaha ammaanka oo intooda badan kaga imaanaya kooxo xiriir la leh Al-Shabaab, isagoona carabka ku adkeeyay inay caawin doonaan Kenya sidii ay kaga imaan lahayd falalkaasi.